Medico Aguan 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 Aguan. Yeah, yeah, yeah. Mm. Ukinichukia silali nja, toka sura baya kama nyani. Namuogopa Mungu na nja, we nakuona kama mavi. Hata inisumbui ukisema unifagiri, ainisumbui ukisema unipendi. Ainisumbui, 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 ainisumbui. We kutana ganga, kutafuta waganga, hili unipige nyanga, Mungu ndo kashapanga. Metunda we maganda, kwangwa jogo la shamba, hizo pigo zifagiri. We kinyago tusintishe, we kinyago tusintishe, we kinyago tusintishe, we kinyago tusintishe.
I'm a boy, Nicky Dose, I'm a boy. Mm.
Le ole 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 ole. Doni na vibe ku makele ole. We kama unabisha njo nishike nisogele. Usinilete mambo ya uchoko na upole. Sambona una force kuniweka jealous. Auna mamba kufanya nondo let me cause. Una im discuss, yuko busy na peace. Na vibe unaluka na dunda kama kitenis push. We kutona ganga, kutafuta waganga, ilo nipige nyanga, Mungu ndo kashapanga. Itunda we maganda, kwangwa jogo la shamba, izo pigo sifagili.
We kinyago tusintishe, we kinyago tusintishe, we kinyago tusintishe, we kinyago tusintishe, we kinyago tusintishe.